mahamba yazo mumba wande zelani titik andisewa ndiphakamiswa nguwe uthengo nguwe kuyithembana ixesha
Vale.